minister uwebya masanyala zenobu gaga obwensi bokano ni Dr. Ruth Nankabirwa Sentamu agumiza abantu bewe ikwenti ekizibu kyenzikiza mu njuza abwe ba kukifuma oluvannyuma lwa government okutandika kunteeka teeka y'okuzimba ekifo amasanyala ze wegana wumuzibwa okugatebenkeza olugatandika okubunyisibwa. Minister Nankabirwa Sentamu abadde buyikwe mu lukungaana lwe batuuma Buganda ku Museveni olubadde ennyenga n'ategeeza nti newandibadde nga buyikwe ina amabibiri abiri agasunda amasanyalaze naye amasanyalaze ago gabadde teganabunyisibwa mu bantu olw'okuba nti gavumenti ebadde tenafuna nsimbi ezimala okuzimba ebifo wekkakkanyiza amasanyalaze gano okusobola okubunyisibwa mu bantu. Bona agambye nti mu kiseera kino bamaze okufuna ensimbi ezigenda okukola ku nsonga eno era ng'ebitundu omuli ebyabuyikwe n'emikono bigenda kuganyulwa nnyo.
Mu Uganda yonna tubadde n'ebitundu region namba yonga talimu wadde waya ngeya West Nile omanyi president w'abantu bonna wa Uganda yonna ayagala nnyo obwenkanya n'olwekyo assignment ezampeebwa okulaba nga tufuna dams eziwerako tuve ku megawatt 15 zokka zetwalina 9 tuwezewo amasanyalaze getusobola okugaba.
Ye minister omubeezi avunaanyizibwa ku yafeesi ey'omumyuka w'omukulembeze wa Uganda era omubaka omukyala owa district y'ebuyikwe mu paliyamenti Diana Mutasingwa Nankunda Kajenyi mwennyamivu olw'abantu nti bannabuyikwa abaganyulwa mu ddaamu ebbiri eziri mu disitulikiti nti abamu ku abo abatafuddeeyo okunoganya enteekateeka ya ddaamu ezo.
Buyikwe district is the home of Makaga hydro dams Bujagali, Bujagali, that's in Bujagali and Narubale Dam, which is Owen Falls Dam. Penga bantu benjero municipality bantu be Buyikwe dam zebiri ziri mu district yafe. But ku etisanja kino amasanyalaze gatambude bulungi.